Nshuti z'ijwi rya Amerika mwaramutse neza. Uyu munsi tugiye kuganira ku ihohoterwa ry'abagabo mu ngo, ni ikibazo kidakunda kuvugwa mu Rwanda. Tukaba rero turi kumwe n'umushyitsi mukuru Munyamariza Edouard, n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umuryango rwa Murek, umuryango urwanya iryo hohoterwa ry'abagabo. Hanyuma turi kumwe na Ntiruhungwa Maurice, turi kumwe kandi na Ubonimana Iguha Isaie, niburo tugiye gufatanya muri iki kiganiro ntabatindiye. Edouard, uraho urakomeye?
Muraho neza.
Amakuru
ni meza, muraho neza rwose.
Tubashimiye aka kanya rero muduhaye kugira ngo musobanure kurushaho iki kibazo cy'ihohoterwa ry'abanyarwanda. Nk'uko rero nabivuze mu kanya, turi kumwe nanone na Ntiruhungwa Maurice. Maurice, uraho urahumeka?
Naho neza kamirindi.
Urakomeye nawe?
Turakomeye.
None mu magambo make wabanza ukibwira abumva ijwi rya Amerika aho uri, icyo ukora mu magambo makeya?
Nitwa Ntiruhungwa Prince Maurice, muri Kigali. Ubusanzwe ndikorera uturimo dutoto tw'ubucuruzi.
Nuko turi kumwe kandi na Ubonimana Iguha Isaie. Isaie, uraho urakomeye?
Ndakomeye.
Nawe wakwibwira mu magambo make abumva ijwi rya Amerika?
Nitwa Ubonimana Iguha Isaie, nkaba ndi mu ntara y'Amajyaruguru mu Rwanda, nkaba ndi umurezi mu mashuri abanza kigo cya Rubona.
Ariko uraniga?
Niga mu ishuri rya kaminuza hanze muri Uganda.
Ubu ngubu ariko uri mu Rwanda, ntabwo uri muri Uganda?
Naragarutse ndi mu Rwanda.
Nuko none ubwo duhise dutangira, watubariza Munyamariza Edouard ikibazo kuri iri hohoterwa ry'abagabo?
Natangira nkamubaza. None ko tuzi ko neza ubundi mu buzima busanzwe cyangwa mu muco wacu usanzwe wa Kinyarwanda, tuzi ko umuntu w'umugabo ari umutware w'urugo, kandi hakaba hariho nk'ibibazo bigenda bigaragara by'uko haboneka ihohoterwa ry'abagabo. Uwo Edouard yabasha kutubwira uburyo ki iryo hohoterwa rishobora kuba ryaboneka mu ngo?
Edouard, wewe
urakoze cyane.
Yego,
ndamwumva neza. Iryo hohoterwa rishingiye ku gitsina ubundi no mu busobanuro bw'ihohoterwa rishingiye ku gitsina, ni igikorwa umuntu ari we wese akorerwa kubera ari uw'igitsina runaka, hanyuma kikamugiraho n'ingaruka kandi akagikorerwa atabishaka.
Ubwo ntabwo abagikorewe se n'uwo badasangiye igitsina? Tuvuge umugabo ku mugabo, umugore ku mugabo, ndakumugore ku mugore.
Yego, ni ukuvuga ngo ugikorerwa n'uwo mudahuje igitsina, ariko hari n'igihe ushobora kugikorerwa n'uwo muhuje igitsina ariko bajya kubisesengura bakareba yuko muri rusange ryari n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Kuko urabizi yuko hari noneho n'abashobora guhohotera abandi, bitavuze ngo ni icyaha gisanzwe cy'imbonezamubano, ariko akaba ari ihohoterwa rishobora gusobanuka nk'ihohoterwa rishingiye ku gitsina kabone n'ubwo baba bahuje igitsina. Hari igihe bibaho gutyo, tuvuge hari igihe nshobora kuba nahohotera umwana mutoya kubera yuko namushaka guhimibonano mpuzabitsina kabone n'ubwo tukaba duhuje igitsina. Urabizi ko ayo mahano nayo atangiye kujya kwira n'ahantu hose. Ariko mu busanzwe ihohoterwa rishingiye ku gitsina aba ari ry'abantu badahuje igitsina, noneho umwe akagikorera undi kubera yuko ari w'igitsina runaka, kandi kikamugiraho ingaruka zinyuranye, zaba izo ku ikomeretsa mutima, haba ku mutungo, haba ku gitsina ubwayo, ku gitsina ndetse no ku mubiri muri rusange. Rero ihohoterwa rikorerwa abagabo, ugiye kurirebera hamwe n'irikorerwa abagore, usanga nta tandukanirizo rinini kubera icyo umuntu yakwita contexte cyangwa se ubuzima abanyarwanda babaho muri rusange aba ari bumwe. Ni ukuvuga ngo umugabo ahohoterwa muri contexte zitatandukanye n'iz'umugore ahohoterwamo. Ubushakashatsi rero mu Rwanda bwagiye bwerekana kenshi yuko mu bantu bahura n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina, abagore usanga bari hagati ya 85% kugeza kuri 90%
ku ijana,
hanyuma abagabo nabo ku ijana. Hanyuma abagabo nabo bahura n'ihohoterwa ugasanga bari ku kigero hagati ya 10 na 15%. Ni ukuvuga mu bantu bose bahura n'ihohoterwa usanga abagore aribo benshi, kubera urumva iyo mibare nari maze kubabwira.
Edouard, duhagaze aho ngaho gatoya. Abo bantu baba bari mu zihe nzego z'ubuzima? Ni mu bize, ni mu batarize, ni mu bakire, ni mu bakene, cyangwa ni muri rubanda rwose?
ubushakashatsi bwakozwe muri 2010 muri bya bindi bita ACV cyangwa se ubushakashatsi bukorerwa mu ngo bwagiye bwerekana yuko ihoterwa rishingiye ku gitsina usanga uko buteye ntabwo buri mu bakene cyane kurusha abakire, ntabwo buri mu bize cyangwa se mu batarize cyane ngo usange hari itandukanirizo rifatika cyangwa se ngo ribe habe hari itandukanirizo rihi hagati y'abari mu mujyi cyangwa se n'abari mu cyaro. Ubwo bushakashatsi bwagiye bwerekana ko itandukanirizo ari ritoya cyane kandi ko usanga muri rusange impamvu ikunze kubitera nuko biri ari ibyo hohoterwa abari riba rishingiye ku myumvire ifiteho aho ihuriye cyangwa ifite isano n'umuco nyarwanda. Ariko kandi nkuko nagira ngo mbanze nkosore yuko umuryango wacu wa Rwamureke ntabwo ukora mu gukumira ihohoterwa rikorerwa abagabo gusa, ahubwo icyo dukora nuko ndetse n'ihohoterwa abagabo bakorera abagore nabyo turirwanya muri rusange.
Ariko kuri icyo kibazo cy'ihohoterwa ry'abagabo by'umwihariko ntabwo rivugwa cyane mu Rwanda, ni ukubera iki? Ni ukubera umuco?
Yego, usanga akenshi abagabo bahura naryo, hari igihe banga kurishyira ahagaragara cyangwa se bakanga no kurijyana ku nzego zishinzwe umutekano zishobora kubarenganura kubera yuko baba bagira ubwoba yuko abandi banyarwanda bagenzi babo bazavuga bati tu buryo uriya nta mugabo umurimo, umugore we yaramuzengereje cyangwa se ni inganzwa cyangwa se mbese bakaba bamuha amazina ashobora kumutera ipfunwe cyangwa se akaba yanagera naho amuteza guhabwa akato mu muryango mugari. Rero ugasanga benshi badakunze kubishyira ahagaragara akaba yahura na ry'agaceceka ndetse bikaba byanashyira no ku yindi myitwarire y'abagabo, ugasanga umugabo ageza aho ajya kwiyahura cyangwa se agata n'urugo abantu ndetse ntibazanamenye n'icyabaye, bakabona umuntu yarataye urugo gusa cyangwa se bakabona yiyahuye. Ntabwo mvuga ngo kwiyahura by'abagabo biterwa n'ihohoterwa rikorerwa mu ngo gusa, ariko akenshi hari n'igihe nabyo biba bifite uruhare muri iyo myitwarire yo kwiyahura cyangwa guta urugo.
Izayi, urumva Edouard yagushubije?
Ndumva yagerageje kunsubizamo gake, ariko ikintu nyine ndi gushaka kumenya uriya muco buriya ntushobora kuba inzitizi zo kuba iryo hohoterwa ritagaragara.
Urabona muri rusange ndetse n'abagore ubwabo usanga batozwa kuterekana yuko ihohoterwa bahura naryo. Iyo abanyarwanda bavuga ngo niko zubakwa baba bababwiye bati mugende mwihanganire ihohoterwa iryo ariryo ryose mushobora guhura naryo mu rugo mugiye kubaka. Ndetse uretse n'ibyo hari n'abavuga bati ninkiri ihohoterwa ngirirwa hanze bishobora kuzangiraho ingaruka zaba ari zishingiye ku mutungo cyangwa se zaba ari zishingiye ku mubano mfitanye n'abavandimwe cyangwa se n'abandi bantu bo muri community. Ndagira ngo mbivuge ku buryo bwihuse yuko usanga mu muco cyangwa se no mu myitwarire nyarwanda ihohoterwa rikorerwa mu ngo hari n'igihe bagerageje kujya banagitiranya n'amabanga y'urugo. Bamwe bagashaka kuyahishira bavuga yuko ibyo ni ibibera mu rugo, ni ibibera hagati y'umugabo n'umugore, bakagerageza no kubyita amabanga kugira ngo bitazageraho bisohoka ndetse n'uwabisohoye bakaba bavuga bati nta mugore umurimo cyangwa se nta mugabo umurimo kubera yuko yahangaye kuvuga ibyo bita ngo ni amabanga. Rero ugasanga abantu babiceceka bakabana nabyo gutyo kandi muri rusange ari ikintu kibababaza ndetse kinabagiraho ingaruka mu nzego zinyuranye zaba iz'ubukungu, zaba iz'ubuzima, ndavuga sante ndetse n'izindi nzego zinyuranye. Ugasanga rero barabiceceka kubera yuko usanga imyumvire rusange ibabwira iti ntawe ujya kumena amabanga y'urugo, ntawe ujya kuvuga ibyamubayeho kabone ubwo biba byabaye bibi, akagerageza rero kubihishira kubera izo mpamvu zinyuranye. Ariko hari n'izindi zikunze kubitera, ni umugore aba abeshejweho n'umugabo cyangwa se n'umugabo akaba abeshejweho n'umugore. Ndavuga mu bijyanye n'ubukungu, ari we umurebera ibyo arya, ibyo yambara, agira gute, akenshi hari igihe avuga ati nimbishyira hagaragara na bya bindi nabonaga ndabibura noneho mfire rimwe. Hari impamvu nyinshi rero zibitera.
Iri ni ijwi rya Amerika rivugira Washington DC. Mu kirundi n'ikinyarwanda turi kuganira ku ihohoterwa rikorerwa abagabo. Turi kuganira na Munyamariza Edouard, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umuryango rwa MUREC, umuryango urwanya ihohoterwa mu by'ukuri mu ngo rikorerwa abagabo, rikorerwa n'abagore, ariko by'umwihariko uyu munsi turi kuganira ku ihohoterwa rikorerwa abagabo mu Rwanda. Turi kumwe kandi na Ntiruhungwa Prince Maurice. Maurice, we hari ikibazo wowe ufite?
Ikibazo namubaza.
Yego.
Ahwaza nese, umuryango ubayoboye amaze kubona kazi ingana iki kuri icyo kibazo cy'ihohoterwa ry'abagabo? Ese wahohotewe ni iki bamufasha kugira ngo arenganurwe?
Edouard we, yego.
Urakoze, uvuga ni nk'ibibazo byaba byaratugejejweho. Muri rusange rwamurekura uracyari umuryango ukiri muto ukiyubaka. Ntabwo turashobora kugaba amashami mu turere twose tw'igihugu, ariko
n'umuryango wavutse ryari?
Watangiye muri 2006 utangirana intege nkeya, ariko guhera muri 2010 nibwo twagize imbaraga rwose, ubu ndetse tukaba tumaze kugira amashami mu turere tune, ubu hari n'akandi ka gatanu tugiye kugira mu ishami. Muri rusange ibyo bibazo kuko duhura nabyo barabituzanira, ndetse n'aha ngaha ku biro byacu dufite i Kigali ibyo bibazo barabituzanira, ndetse tukanabafasha tukabagira inama ku buryo usanga bibagirira akamaro, kandi ugasanga kenshi ibibazo baba bahura nabyo ni bishingiye ku myumvire n'imyitwarire yabo ya kigabo, ibyo twita ngo ni masculinity cyangwa masculinity. Ariko hari n'igihe tuba dufite n'ibiganiro mu matsinda, ibyo twita ngo ni za workshops, ugasanga n'ubundi batubwira cases zinyuranye cyangwa se ibibazo binyuranye abagabo nabo bahura nabyo. Ariko muri rusange hari n'ibyo tutahandulinga cyangwa tudafata ngo tujyane mu biro byacu ngo tubyiteho kubera twabyumviye hanze, ariko tugatanga ubujyanama rusange, ndetse tukanabafasha n'abashatse kuza ku biro byacu tukabafasha ku buryo abenshi ndetse bakunze kujya barangiza ibibazo byabo bitarinze no kujya no mu nkiko. Ukabona akenshi ibiriya bibazo bikunze kuba bishingiye ku myumvire idahagije, yaba ari imyumvire y'umuntu ku giti cye cyangwa se ikaba ari n'imyumvire idahagije ku mategeko na za politiki z'igihugu. Rero ugasanga ibyinshi birakemuka iyo bahuye natwe tukabafasha, tukabaganiriza, ndetse tukanabereka n'inzira banyuramo.
None Edouard, mufite icyicaro i Kigali hehe? Aho handi mumaze kugaba amashami ni hehe, kugira ngo kuko hari abantu bashobora kuba batabizi kandi bakeneye inama zanyu, bakeneye ko mubafasha, noneho nimubarangire rero.
Yego, murakoze. Dufite icyicaro cyacu gikuru kiri aha ngaha hafi yo kwa Lando mu nzu yitwa Yusa Plaza, twe turi muri etaje ya kabiri. Aho niho hari icyicaro cya Rwamureke gikuru, ni hariya hafi yo kwa Lando neza neza
i Remera.
Ahandi dufite icyicaro mu turere, dufite icyicaro muri Rwamagana, dufite icyicaro muri Musanze, dufite icyicaro muri Karongi na Nyaruguru, kandi twenda gutangiza n'ikindi cyicaro vuba hanga muri Bugesera.
Nuko none nubwo
yego turakura kandi turiho turagura ibikorwa byacu, mu minsi iri imbere dushobora kuzajya no mu tundi turere, kubera ibikorwa byose dukora muri rusange ubu ngubu dufite ibikorwa bigaragara mu turere 16 muri rusange, ariko turacyagura ibikorwa byacu kandi turifuza yuko twazagera mu gihugu cyose.
Abumva ijwi rya Amerika rero muriyumviye, Rwamureka no muryango urwanya ihohoterwa mu ngo rikorerwa abagabo, rikorerwa n'abagore, ubwo rero mumenye aho muzabasanga. Ariko rero akandi kugira ngo babamenye nanone aho baba uko babageraho, nta telefone mugira, nta za email kubera kwiterambere ribaze gukataza mu Rwanda, utwo twose ni mutubwira abantu bumva ijwi rya Amerika.
Yego, murakoze cyane. Dufite telefone y'umuyaga, yo mu mbabarire ntago nyifite mu mutwe ngo nyibabwire, ariko mfite mobile yanjye nshobora kubabwira. Ni 0788 38 11 84. Ni 0788 38 11 84. Email yacu ni info cyangwa se i na 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 fa na o arobaze rwamureke rwamureke nka ra wa a ma ra e na cha akadomo o ra na ga cyangwa se info at rwamureke.org cyangwa se org. Hanyuma nukuvuga ngo unagiye no kuri website yacu ka www.rwamureke.org nubundi wakongera ukabona andi makuru ahagije kuri rwamureke ku buryo rero abatwifuza bose bashobora kutubona.
Hanyuma Maurice yari yabajije umubare mugereranije w'abantu bamaze kubiyambaza kugeza ubu ngubu muri rusange, hari agatekerezo mwamuhaho?
Agatekerezo nuko ama cases twakiriye ahangaha i Kigali ni atanu gusa twakiriye abantu batuzaniye, ariko kandi yose yarakemutse yahawe ibisubizo bihagije bishimishije ku buryo ndetse iyo miryango yari ifite ibibazo yarasubiranye, ndetse na n'ubu turacyabasura tukareba niba nta bindi bibazo bafite tukabagira inama, ariko rwose izo ngo zarasubiranye ibibazo byarakemutse burundu. Ariko hari n'izindi cases zigera hafi kuri 47 twagiye twakira bazitubwirira bitari mu mabiro zacu mu mabiro yacu. Rero nabo twagiye tubaha ubujyanama bwihariye cyangwa se n'ubujyanama rusange, ibyo bita collective counseling. Ariko hakabaho na individual counseling twagiye dutanga, kandi muri rusange abo bantu tukugenda dukorana baduha feedback kandi bakatubwira yuko bigenda bifata umurongo mwiza. Umuntu umwe gusa niwe wagiye mu rukiko kandi twamweretse ahajya gufata ahajya kubona ubufasha mu butabera, ubu ngubu biri mu rukiko.
Nikose, ubwo bushakashatsi mwigeze gukomoza bwakozwe mu 2010 ni n'umuryango wanyu rwamureke wabukoze?
Yego, hari ubwo twakoze kuri masculinite, nabwo mushobora kubona kuri website yacu, sinzi ko nahita mu Kinyarwanda website.
Ni urubuga rwa internet.
Urubuga rwa internet. Twakoze ubushakashatsi kuri masculinite muri 2010, naho muri 2013 twakoze n'ubundi bushakashatsi kuri GBV, ku buryo ubwo bushakashatsi bwose buhari. Ariko nk'uko nari mbabwiye, hari n'ubwakozwe na kiriya kigo kibarurishamibare kitwa NISI, niko numva bakita mu magambo y'Ikinyarwanda, nacyo cyagize icyo kivuga ku ihohoterwa rishingiye ku gitsina, kandi usanga koko imibare isa nkaho yuzuzanya. Ariko hari n'ubundi bushakashatsi n'ubundi bwakozwe muri 2011 bukorwa n'ibiro by'umushinjacyaha mukuru ku ihohoterwa rikorerwa abana batoya muri rusange. Usanga ubwo bushakashatsi aribwo bwerekana iyo mibare inyuranye nagiye mbabwira. Kandi mu bushakashatsi bwihariye nababwiye rwamureke yakoze, nibwo bwa mbere muri 2010 nibwo bwa mbere twabonye yuko n'abana b'abahungu nabo bahohoterwa ku buryo bushingiye ku gitsina. Abana b'abahungu bagiye bakoreshwa imibonano mpuzabitsina bakiri batoya. Mu bo twabajije twaganiriye nabo 17% bahuye n'iryo hohoterwa rikorerwa igitsina,
bakarikorerwa n'abandi bagabo, bakarikorerwa n'abagabo cyangwa n'abagore.
Muri rusange wasangaga baragiye barikorerwa n'abagore babarusha imyaka bakuru, noneho bakeya gusa, ndakeka muri abo 17 nka 3% nibo bavuze ko barikorewe n'abagabo.
Inshuti z'ijwi rya Amerika rero turi kugana.
Ariko icyo nababwiraga kare nuko iyo abahungu nubwo bakorerwa ihoterwa rikorerwa igitsina, akenshi usanga barihisha ntibarishyira ahagaragara, ndetse ugasanga bitanavugwa yuko nabo bakorewe ihohoterwa nk'iry'abandi. Ariko muri rusange ni muri wa muco nababwiraga yuko ibyinshi mu ihohoterwa ntabwo rikunze kujya rivugwa kubera impamvu zinyuranye.
Iri ni ijwi rya Amerika rivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turi kuganira na Munyamariza Edouard, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umuryango rwamureke urwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina mu ngo, ryaba irikorerwa abagabo, ryaba irikorerwa abagore, ndetse nk'uko bitubwiye n'irikorerwa n'abana. Ubona Imana iguha Izayi, hari ikindi kibazo ufite?
Ikindi kibazo mfite, nigeze kutubwira ku bintu bigendanye n'imyumvire none igihe n'ishobora gutuma ubwo bushakashatsi bwabo butagerwaho kubera ko umugabo ari we wumva ko ari umutware w'urugo. Ikindi nanone nabaza, muri ubwo bushakashatsi bakoze n'abari 17% iryaterwa riboneka, ni ukuvuga ngo nimwe mu bantu bafite imyaka ingahe yenda yagenekeza hagati iryaterwa ryakorewe n'abantu bafite imyaka ingana gutyo na gutyo, kuko nibwo bikunze kuba ku bantu yenda bakiri bato.
Urakoze. Ndatekereza imyumvire y'uko umugabo ari umutware kandi bikaba biri mu muco, ndetse hari n'imyumvire ishingiye ku madini bishimangira ubwabyo, nibyo byagiye bisa nkaho bikabya ndetse n'imyumvire ya kigabo, ibyo bita masculinity, ndetse bikanashyira no mu myitwarire ishobora no guhohotera, cyangwa se iyo bavuga ngo ni dominating and controlling behaviors. Muri rusange rero ni imyumvire abantu bahabwa bakiri na batoya, ibyo muri process bitwa socialization cyangwa se mu burere, ndetse no mu burezi abantu bahabwa bakiri batoya kandi bagakura aribyo bakura babwirwa
banabona.
Rero iyo myumvire babona, twanasanze kandi ko byinshi mu byo abana bakorerwa bakiri batoya cyangwa se bakabyerekwa, kuko twasanze ngo by'umwana abona, iby'umwana abwirwa cyangwa se n'iby'umwana akorerwa byange bikunde bimugiraho ingaruka, kuko nibyo bizatuma agira imyitwarire imeze gutya cyangwa kuriya yamaze kuba mukuru. Rero twasanze yuko abana bashobora kuba barahuye n'ihohoterwa bakiri batoya cyangwa se mu mikurire yabo, iyo bamaze kuba bakuru barongera n'ubundi bagasa nk'aho bahura naryo mu buryo bumwe cyangwa mu bundi, barikora cyangwa se barikorerwa. Rero ni ukuvuga ngo muri rusange iyo myumvire cyangwa se icyo bita perception ni ikintu gishingiye kuri iyo process ya socialization cyangwa se ku burere abantu bahabwa, noneho bikazatuma abantu babi batekereza yuko ari umuco, yuko ari yo migenzereze ya gakondo, kandi ko ari uko bagomba kubifata gutyo batanabigira n'akabazo na gatoya babibazaho. Bo rero nsubiye inyuma kuri cya kibazo wabajije ngo mbese abandi iryo hohoterwa barikorewe bangana bate, akenshi twagiye tubabaza iryo hohoterwa bakorewe bafite hafi imyaka 14. Ni ukuvuga rero ngo nabagiye bahura naryo bafite imyaka 14 cyangwa hafi yayo, baba bashobora kuba bibuka barahuye naryo bakiri kuri primaire cyangwa se bari no kuri secondaire muri rusange kugeza ku myaka 14.
Bwana Munyamariza Edouard, kuri icyo kibazo cy'ihohoterwa rikorerwa abagabo mwagisobanura gute, muribona gute mu by'ukuri mu Rwanda?
Ntabwo gifite intera nini, niyo mpamvu nababwiraga nti usanga ugereranije n'ibikorerwa abagore ntabwo ari ikibazo rwose gifite intera.
Nashaka kuvuga mbese uko mwabibonye barikorerwa gute? Ye
bimwe mu bikorwa bakorerwa, hari ibintu nkabi bitatu bikunze kujya niba ari kubyorora cyangwa se gutuma ribaho. Ikintu cya mbere ni igihe abantu baba barigishijwe uburinganire, ihame ry'uburinganire ku buryo butuzuye cyangwa se ku buryo budafatika neza, kuko ihame ry'uburinganire ubundi ni ukubahiriza uburenganzira bwa buri wese, ari ubw'umugabo ari ubw'umugore, ariko hari abagiye bumva yuko uburinganire ngo ari none hari nko kwiganzura cyangwa se
kujya hejuru, mbese
abagabo bakoraga kabone nubwo byaba ari bibi. Yego. Tuvuge hari abagiye bumva yuko ngo nabo bafite uburenganzira bwo kujya mu kabari bagataha saa sita ya nijoro, hari abumva yuko umugabo atagira icyo amuvugaho kubera yuko hari uburinganire. Urumva iyo ni imyumvire idahagije itari myiza ku ihame ry'uburinganire, hanyuma rero abitwara muri ubwo buryo ugasanga babifata nabi yuko kwitwara gutyo aba ari ko gushyira mu bikorwa iryo hame, kandi muri rusange hari aho ribangamira abandi cyangwa se rikaba ryanashyira no ku bikorwa by'ihohotera. Ikindi kintu gikomeye ni abagabo baba badafite ibyo nakwita ibyangombwa byose bituma umugabo yitwa umugabo, kuko imyumvire y'umugabo mu Rwanda ni nk'aho ni wa mugabo bavuga ngo atunze urugo, ni wa mugabo bavuga ngo avuga ijambo rikijyana rikumvikana, ni wa mugabo bavuga ngo afata ibyemezo koko mu rugo, ni wa mugabo bavuga bati ni rutavogerwa n'abandi bameze gutyo. Iyo rero utashoboye gutunga urugo, wenda umugore akaba ari we urutunze, urabizi ko hari n'igihe bageraho bakaba bana kwita n'amazina yuko umugabo watunzwe n'umugore bakabifata nk'ibintu bidasanzwe kandi muri rusange uwo ari we wese waba afite ubushobozi bwazana icyatunga urugo nta kibazo gihari yaba ari umugabo yaba ari n'umugore cyangwa se umugabo witwa ngo ni umwinjira urababona dusanzwe tumenyereye umugore azi iwabo agasanga umugabo ariko n'umugore aramutse afite inzu umugabo akamusanga mu nzu ye nta kibazo gihari kuko baba bakundanye cyangwa se baba bifuza kugira ngo babane bubake urugo maze batere imbere rero ugasanga uyu mugore ngo ari ufite ibintu byinshi umugabo agasa nkaho adafite icyubahiro cy'umugabo cyangwa se adafite sinzi valeur niko nabyita valeur bagashaka gutekereza yuko uwo mugabo nta mugabo umurimo cyangwa se umugore akumva ko nawe ashakiye yamwirukana akamukoresha ibyo ashaka yaba atabyemeye akaba yamwirukana cyangwa se akamuhohotera mu buryo bunyuranye cyangwa se hari n'ibyagiye bigaragara iyo hari nk'abana mu rugo umugabo yabyaye ku bandi bagore bo hanze akenshi ugasanga bikunze kuba intandaro yo gutotezwa yo guhora ku nkeke mu rugo n'ibindi nk'ibyo mbese usanga izo ni ingero zimwe ndi gutanga ariko muri rusange iyo umugabo atakitwa nyir'urugo kubera bya bintu byose abyuzuza usanga ubwabyo bikunze kuba intandaro y'uguhohoterwa
ibyo twita agasuzuguro se ni ihohoterwa
rusange biba binyuranyije n'amahame y'uburenganzira bwa muntu
yego niko se duha ibyo twita gusuzugura agasuzuguro iryo ni ihohoterwa
ko agasuzuguro sinzi icyo mushaka gusobanura kuko iyo umugabo n'umugore badahabwa badahana icyubahiro bombi bakwiriye nk'ibiremwa muntu umwe agashaka gupfobya undi cyangwa se agashaka gufata undi nk'aho atari kiremwa muntu nka we urumva ubwabyo biba byajyanye mu ihohotera kuko buri muntu wese afite agaciro ka muntu afite icyubahiro cya muntu ntagereranywa ni ukuvuga ngo yaba ari umugore yaba ari umugabo yaba ari umwana bose ni ibiremwa muntu kandi bafite agaciro kangana kimwe na kubera ari abantu ndetse no kwitwa ngo ni umutware w'urugo muri rusange ubwo butware ntabwo bwakagombye guhabwa umuntu ngo ni uko ari uw'igitsina runaka gusa oya kuko abantu bahuzwa n'urukundo bagahuzwa no gushyira imishinga yabo hamwe yo kubaka urugo rugakura rugasagamba rugatera imbere ntabwo rero nta muntu uba waje gushaka ubuhake ngo undi ngo amuhake ngo amwitirirwe ko ari sebuja cyangwa ko ari umutware we ntabwo ari byo bihuza umugabo n'umugore ni ukuvuga rero ngo niba abantu bahujwe n'urukundo kandi bakaba bahujwe n'ibyifuzo byabo yuko bubaka urugo rwiza rubashimishije bombi ntawakagombye kuba umuyobozi w'undi kuko bose bafite ibitekerezo bimwe bafite ibyifuzo bimwe bafite n'amahirwe angana ni ukuvuga rero ngo umugabo n'umugore bakagombye kubana muri urwo rukundo n'ubwubahane
n'ubwuzuzanye
yego rwose
niko muri iryo hohotera rikorerwa abagabo hari abagabo mwigeze muhura nabo bakubitwa n'abagore
hari uwatubwiye ko umugore we yamukubise ndetse akanamuraza hanze ndetse n'ikibazo cye kigezwa ku buyobozi bw'ibanze gusa icyatubabaje ni uko hari abayobozi b'ibanze bamusuzuguraga bakamutererana bagasa nk'aho bamugize umusazi ntibamuhe ubufasha akeneye arahari twaganiriye nawe kandi ubungubu ikibazo cye rwose cyafashe undi murongo turiho turaganira nawe tumufasha ndetse tuganira n'umugore tumwumvisha yuko ihohoterwa nk'iryo nta mpamvu rifite nta n'icyo rifashaho mu iterambere ry'urugo
iri ni ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda turi kuganira rero na Munyamariza Edouard umunyamabanga nshingwabikorwa w'umuryango rwa MUREC umuryango urwanya ihohoterwa rishingiye ku bitsina mu ngo ryaba irikorerwa abagabo abana cyangwa se abagore turi kumwe nanone na Ntiruhungwa Prince Maurice Maurice we hari ikindi kibazo ufite
namubaza ese imibare yaduhaye za keje zagiye zibaho bagiye bahura nazo iracyari mike ntabwo ari myinshi cyane ariko ntitwakwizera ko mu by'ukuri kuba ari mike ari byo byonyine biba nawe ubwo yabivuze ko abantu benshi batinya kubivuga kubera uko umuco nyarwanda uteye ese baba bateganya iki kugira ngo bagura ibikorwa babishyiremo imbaraga kurushaho, wenda bizarushaho gutanga umusaruro bashaka n'iki gihugu.
Yego, urakoze cyane rwose Maurice. Ndatekereza ibyo uvuga ni biri muri gahunda ya Rwamureke. Rwamureke icyo tugamije ni ukugira ngo tugere ku bagabo benshi bashoboka, ndetse n'abo bagabo duhuye nabo dushoboye gukorera ibyo bita empowerment no kuganira nabo bagahindura imyumvire, nabo bazashobore kugera ku bandi bagabo, kandi barahari already. Mwumvise umugabo witwa Jafari wo muri Kamonyi, rwose bariho bakora ibintu binyuranye mu mugoro wabo w'ababyeyi, kandi rwose usanga ari abagabo b'intangarugero aho batuye, ndetse n'ibikorwa byabo ugasanga babigeza no ku bandi bantu bakeneye guhindura iyo myumvire n'imyitwarire. Dufite n'ibikorwa cyane cyane ubu turiho dujyana no mu buzima, kubera murabizi yuko iyo bigeze ku bibazo by'ubuzima usanga abagabo basa nk'aho batabikozwa, ugasanga gukingiza umwana byabaye akazi k'umugore, kujya mbese ugasanga ubuzima bwo mu muryango cyangwa sante familiale ugasanga abantu bayifata nk'aho ari inshingano z'umugore. Rwose turiho turakora byinshi kugira ngo abagabo barusheho guhindura imyumvire, noneho bagire uruhare mu buzima bw'umuryango cyane cyane ubw'abagore n'abana, ndetse n'ubuzima bwabo ubwabo, kuko hari igihe abagabo nabo usanga batiyitaho cyangwa ngo bajye gushaka serivisi z'ubuvuzi. Turiho turafatanya n'urubyiruko mu bigo by'amashuri kugira ngo nabo dupromove cyangwa duteze imbere icyo twita imyumvire n'imyitwarire myiza ya kigabo, ibyo bita masculinity positive. Turiho turakorana n'abagabo banyuranye kugira ngo bafatanye n'abagore mu iterambere, barwanya ubukene cyane cyane ubukene bwugarije abagore. Abagabo bakagira uruhare, ndetse ibyo bita ngo support, gufatanya n'abagore mu kurwanya ubukene babafasha kwiteza imbere, ariko banateza n'umuryango imbere. Turiho turakorana ku buryo bunyuranye na bamwe mu basirikare bavuye ku rugerero, tubafasha guhindura imyumvire n'imyitwarire kugira ngo ubwo bajya gusubira mu miryango babaye demobilize, noneho bazasubireyo rwose ari abantu bafite imyitwarire n'imyumvire myiza izafasha mu kurwanya ihohoterwa iryo ari ryo ryose. Turiho turakora byinshi, ariko turashaka kubyagura nk'uko nabibabwiye, kandi turifuza yuko n'abagabo bose bafite ubushake bafite n'imyumvire badufasha kurushaho gukwirakwiza iyo myumvire myiza, bagafatanya na Rwamureke guteza imbere umuryango ufite ubuzima bwiza n'imibanire myiza mu mahoro.
Nshuti z'Ijwi rya Amerika, nagira ngo rwose mumfashe dushimire Munyamariza Edward, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umuryango Rwamureke, umuryango urwanya ihohoterwa mu ngo rishingiye ku gitsina. Nagira ngo nshimire na Ntiruhungwa Prince Maurice, twafatanije gushaka ibi bisobanuro. Nagira ngo nshimire Ubona Imana Iguha Izayi, nawe twari turi kumwe. Munyamariza Edward, ndagushimiye cyane.
Murakoze cyane Bwana Thomas Kabirindi.
Ntiruhungwa Prince Maurice, ndagushimiye nawe.
Nanjye ndabashimiye mwese ko twafatanyije.
Ubona Imana Iguha Izayi, urakoze cyane.
Nanjye murakoze cyane.
Inshuti zacu rero, ndabashimiye mwese, mugire umunsi mwiza.